kwa mnani. Imele kshipe na seka. Imele weekend special. Mfuna kukipa. Mfuna sewa mnani. Imele kshipe na seka. Imele weekend special. Mfuna kukipa. Mfuna sewa mnani. Imele kshipe na seka. Imele weekend special. Special, I live weekend like special. If I tell it special, what time your weekend special? What time are you going to get? This was about the funny. Don't need my telling the money. Only she ain't never come up, please. What time are you going to get? This was about the funny. Don't need my telling the money. Mfuna sewa mnani, imele kshipe na seka, imele weekend special. Mfuna kukipa. Mfuna sewa mnani, imele kshipe na seka, imele weekend special. Mfuna kukipa. Mfuna sewa mnani, imele kshipe na seka, imele weekend special. Mfuna kukipa. Mfuna sewa mnani, imele kshipe na seka.
Mfuna sewa mnani, imele kshipe na seka.